ZLatestMusic.com.
Oh, so baby. Music
is in the boy. Dana shino mani kumtende. Wele wele. Mr. Kolokoni. Kayo flavor the beauty. Waikidi kiyo.
Another man's food is another man's poison.
Hey, uyo wamene usula venava unamo diamond. Ah, hey,
kata makupasa peace of mind aliche.
Aliche, boy aliche,
ulibe aliperfecti.
Weli na makwaliti zionse kulibe.
Wonse tulifefi puwa puwa.
Zisankile chipuwa chak. Kuzi kulibe aliperfecti. Nga zufuna uza kota singo. Wonse tulifefi puwa puwa. Sisankile chipuwa chako. Kuzi kulibe aliperfecti. Nga zufuna uza kota singo.
Zoko na konda nazo zimaletelela. Zoku mwa kumwa futi nazo zichaisa. Kuchinja chinja kuliboza kwa trusta. Niku zichaisa vena bachadisa. Zoko na konda nazo zimaletelela. Zoku mwa kumwa futi nazo zichaisa. Kuchinja chinja kuliboza kwa trusta. Niku zipaisa vena bachadisa. No perfecto human animal. Don't set it same same mchalo. No perfect human and man. Don't set it same same mcharo. Iwe uzaenda na vanga. Ti wamene ulina yora. Ti ama kutenga msheba. Ti ukapeza winafuti ya mama fa. Ti saka fika kopa last. Ti enzaka kusia noendo sakira happy. Saka sala chabe weka. Futu na mbozi ona mango libela. Kiswe uzaenda na vanga. Ti mene ulinariora. Ti ama kutenga msheba. Why why? Zoko na konda nazo zimaletelela. Zoku mwa kumwa futi nazo zichaisa. Kuchinja chinja kuliboza kwa trusta. Niku zichaisa vena bachadisa. Zoko na konda nazo zimaletelela. Zoku mwa kumwa futi nazo zichaisa. Kuchinja chinja kuliboza kwa trusta. Niku zipaisa vena bachadisa. No perfecto human animal. Don't set it same same mcharo. No perfecto human animal. Don't set it same same mcharo.
Usike wanopumi wakibwadao. Ine nalimu muona yoya kulata. Lifasile, lishupile. My brother iketele uhulile. Bona, akuna niomukana yanzi perfect. Kivupilo wakubapala vo choose life. Munofita kwa machechi ya ziba kiufi. No tili papali ya shupa life. Peto kuno kolo wa yatua. Manyalo wa shupe kibwada. Onato, tuma not my type. Vomaike muhula muvapa lape. Kinako ya kusetolinga. Neke nyeka boy kifote tinga. Mubata kuno vizwa sugar ma. No akivu pilo kivu mai.
Zoko na konda nazo zimaletelela. Zoku mwa kumwa futi nazo zichaisa. Kuchinja chinja kuliboza kwa trusta. Niku zichaisa vena bachadisa. Zoko na konda nazo zimaletelela. Zoku mwa kumwa futi nazo zichaisa. Kuchinja chinja kuliboza kwa trusta. Nikusipaisa vena bachadisa. No perfecto human animal. Don't set it same same mcharo. No perfecto human animal. Don't set it same same mcharo.
ZLatestMusic.com.
El Kyoku,
yo.
Kiss
where?